suuqa farsamada ee Siiga Cali oo ridana sabab bilaaran la kasoo bii yawali baas wada jir hadalku ku guuyay gudoomiyaha degmada Baydhabo iyo madaxa hay'adda ILO qaybta magaalada Baydhabo hadalkii wali baa gubro ku hayay gudiga suuqa gudoomiyaha xafadeesha oo deelka dhaganka iyo hana ku mudee farsamaganada suuqa Siiga Cali magaalada Baydhabo gudoomiyaha degmada Baydhabo Abdulla Cali waatin oo si rasmi ah hadalku ku guuyay suuqa farsamada Siiga Cali ee bulshada ka bogaaday inoo ilaaliyaan guud ahaan nadaafadda suuqa
suuqa marka baa yoogmay buu hay meekimada ay badulda hoos may baa gudbiidi ay kamid tahay in may boodad kamay rusum oo birto birto mudayn may rays meel may buu hoos oo yog shaqaysan biro shaqtuma may boolan hela oo may meel aragad mid meel may boo shubay oo may rays oo biyan gudban oo gudban musuuloqaylata tasiirad kale may boo olan baan may boo haya ya may boo ha yelata dhamaan marka walaal walin baan may boo ya may boo suuqa suuqa may boo koobe maamulka xafadna kala daarmaan may basid gooni may basid oo taxadir lemay basuugan iyo ilaaliyan oo may rays iyo dadka may bank faa'iideeyeen gudi may buu hayaan suubi gudigaas may buu gacanta ka hayaa doona may buu suuga furaash may ku rijinay may buu maamulka xafad ish may buu hayaa ku rijinay usul may xisi wariyay doona may buu dadka gudi may buu meel gacanta ka hayaa may buu hayaa xisi wariyay doona dowladu hoos insha Allah may buu ka control doonta qaab may buu suugu sun shagayo way insha Allah may buu way ka control doona markaas ku way doona qaab may buu ahaa ninka faa'iideysay walaay una suubni walaay may buu bulshada buu anfaan leey may buu yanagadeena dhamaantii insha Allah may buu way fiiri doona may buu meel suugan meel kale ka binaa oo maarnay oo obosiibe isuu insha Allah may buu way dhisu doona si may buu dadka kale oo may buu baad may buu ka jir may buu yoon may buu yoo yung faa'iideysan insha Allah marka may rajaynay haday in may raayso suugan suug may buu ahaa nolol bulshada meel ganacsadaasi iyo may boo dhaqaalaha in may boolbada insha Allah bedel doona insha Allah may boo haya insha Allah ya rajeena
sidoo kale gaasimaha waad dhulkii nashqadeynta dawladda hoose ee degmada Baydhabo Xasan Maalin Ahmed iyo madaxa hay'adda ee loo qaybta magaalada Baydhabo yana ku hadlay
oo dadka farsamay qaanada oo bakoorleeyti ee dadka barta tumay magaalada Baydhabo xaruntii oo haayti siwiilanka dayactir biidin ilaahi may buu ahaa ilaahay idin shay gudoomiyaha degmada Dartis oo way la raayso dadal shay iyo suwaano andasi may la raayso suuq oo iyo may la raayso ka ganacsadan farsamada oo gabandhigan waa nihir galan biile musqulo le way la raayso keed le oo adeeg kasta lan baahnaa in dhameystiran
ugu dambeyn
aanu ku hadlayo magaca hay'adda ILO oo dayactir ku sameysa suuqan Siigaal inaan maanta joogno xarig jarkiisii iyo wareejintii in bulshada dib loogu celiyo suuqa istaanka dib dadona masaakiin halka ka ganacsada waqti adag la soo maray gudoomiyihii degmada ayaa u gartay Ilaahay ka soo koob inay dadkan meeshan loo dayactiro prioritygna ay helaan
gabagabadii gudoomiyaha fadeesha gudoomiyaha gudiga suuqa Siigaal iyo hana kumada dadka ka shaqeeya suuqa farsamada Siigaal oo nishay ku hadalayna kuma hanagay
bay dhaw suuq badan ka yaalan laakiin wali fiiray gudoomiyaha baahida ku jirta suuqa Siigaal may leeyahay isoo oo may leeyahay bulshadu isku dangadaw dartii walaa inta la inshaani meel badan aan baahnaayti
kulli hub ilaahay ka raamna nagadoon kulli may wal hor isku ka shaqsanayti masuul malahayn malahayn baqaar malahayn waliyada lahayti malahayn nidaam hum iyo neego shaqashaq iyo neego dhibaato ka roobni kulli ilaahay aan door kulli haddii may buu nidaam masuuliyad leeyahay wali baqaarin in wali nidaam shafiidi
dawladda maamul goboleedka koofar galbeed ma ilaahay in ka shukriyaane an ka maadiyane inta madee seegolo ka dhaalno holne firshada la dumi ila firshada la ku dhisaay ku meel gaar fayl una eedan ka meel barni aragdayneen dhisan an ka maadiyane an ka shukriyaane
marka meen ka mahadnagaana ilaahay ka mahadnagaana maamulka dawladda maamulka degmadan ka mahadnagaana
toog walni suubi walni dhisi walni nidaami Alhamdulillah meel ka shaqaysan oo nin suubi kama hadantin soo go asalka shaqashaga hay walta aatri intaas ka mahadantin.